Biden ka fanga ba fe ka barake ni tle fla la je bay min be damne arabadon wala sa ka sisi akan ko ferebo no technologie be barake je mufan kama ate barake ki kodon ama ka keni maranya mgo bado ka fotai dia kono nyemgo kemeni muganyo ye wele bla kana usendo nyoyenna monsieur Biden bekma ma chamana.
Let me start by thanking everyone for participating in the second summit of democracies. For democracy, I should say.
Ko Amerik na jenyon be wati gelena beje fanga kanganka jira. Ku be seka se soro yirama horaya fanga kan. Na folombina sinsi barasira tige ufe no ye programu kan. Munumbe unafuni dilaw horaya len ni yirama horaya len teme. Ka nabara kele ka adama deon ka josaria barika bunya. Ka ta nye fere munumbe beje fanga yiriwa. Anika kalata u horaya len ni tlena ya deme. La jebani welera arabadon krenkenayana wa abese na fo alam.
And here's what I hope everyone gathered here